Ghost Beats.
Mapenzi ya kweli squeeze hakuna, mapenzi ya siri squeeze hakuna, wapenzi wawili squeeze hakuna, squeeze hakuna, squeeze hakuna eh. Nakupenda penda my mind, unipendi pendi my mind, nakuwaza waza my mind, uniwazi wazi my mind, unani chuna chuna my mind, unani chiti chiti my mind, unipi kitu kitu my mind, inauma my mind.
I buy you.